Gauthier, alto, première partie. Somebody used to know. 3, 4. Ce qui cause mon tourment. La 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 la. La 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 la. Do do do. Doom, 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 doom